Ọbụna na-eme mba ọchukwu na-emere m ya mere ahụ nkwere na chukwu na-eburu m agha n'ọnọdụ ọbụla mgbe ọ gbajidọrọ m
ọkpara chineke dịka narị kpee onye ji anyị si ọgọdọ mkpuchi ọtọ m
ana m anụ ya onye na-akụ
ahụrụ ya n'ezie
ọnwụnwa
ahụrụ ya n'ezie n'ime ọnwụnwa niile
ahụrụ ya
n'ime nsogbu niile mgbe ọ gbajiri tọrọ ntọrọ
ọ na-eburu m agha
n'ime isi ike
onye anyị na-eso n'azụ bụ dike n'agha odogwu akata aka anya na ọhụụ ahụrụ nkwere na ọkpara chineke ide ji ndụ anyị ọgbọ ọgụ onye ike na-adịghị ọ gị na-eburu m agha ọ napụtawo nnakọ
ọnwụ
aga m ekele gị ọ dịghị ofere ọ napụta okwu nna ka ọ
nwa chukwu aga m ekele
aga m efe gị ofufe
na-azọpụta ahụ ka ị nyere m n'aka ndị na-ajụ ịgbafọ ọbara
ọ gaghị agara
mgbe kwesị na-eburu m agha mgbe ajọ onye na-egburu m olulu
ekwensị olulu ahụ ị na-egbu
mgbe kwesị na-agba arụ
ọ gị gị adapụ n'ime ya
ụtọ ọrịa na-eme mgbaba arụ
nkwere n'eziokwu ọ na-eburu anyị agha ụjọ adịghị ya odogwu akata aka onye mba niile ga-akpọ isi ala nye ka ọgwụ onye eze niile ga-akpọkọ isi ala nye ahụ nkwere chukwu na-eburu m agha oghere anya oghe aga m agụ ole ghara ibie ahụ nkwere na ọ na-eburu m agha onye m ji eme ọnụ jizọs na-eburu m agha n'aka ndị na-ebuso m agha na n'aka ndị na-achịkwa m ọbara m chukwu nna na-eburu m agha ọgọdọ mkpuchi ọtọ m anya n'elu obi mgbe ekwensụ na ndị ochie na-achị iwepụ ndụ m ọ na-eburu m olulu ahụrụ nkwere n'anya chineke kwuru ime ute ọrịa na-emekpa m arụ chukwu na-eburu m agha mgbe na-ele anya ya na ọka nwere ike ịjụ nchika onye na-eme gị onye tiri gị na-ebere onye na-atụ gị na-agbara agbazine ha nọ m gị nso halleluya chukwu nna napụtawo nnakọ ọ napụtawokwa nnakọ ya mere aga m ekele chineke ekele maka ihe ọnwụ mere m. Onye m buru ikpeazụ, ọ zara m okwu na ọ zara mgbe m na-eleghị anya ka Chukwu chetara m. Onye nwere ụzọ n'ịkpa lụrụ ihe lụrụ enyi. Mgbe ajọ onye ahụ bụ ekwensu na ndị otu esiri na nke m agwụsigo n'ụwa dị ka ha si echere m. Chukwu buoro m agha, ahụrụ m kwere na Chukwu zuru ka eme igwe na-eche ndụ m ka ọ bụ ọdọ mmiri Bethsaida. N'ime ọnwụnwa niile, n'ime nsogbu niile, mgbe ọ gbaji ụdị ọrọ m, ahụrụ m kwere na Chineke arapụghị ndị ya aka, na-agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke ha nọ wee kpọkee n'ime mmụọ na eziokwu. Obi nke tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa ledaghị ha anya. Ọkọ dị, ọ na-eburu anyị agha ruo
mgbe Chukwu aga m ekele gị, na-azọpụta ahụ gị nyere m. N'aka ndị na-achị ikwefu ọbara m, mgbe ekwensu na-eburu m agha, mgbe ajọ onye na-egburu m olulu, mgbe ekwensu na-agba anụ m mgba, mgbe ute ọrịa na-eme mkpa m arụ, ahụrụ kwere kwere.
A sị na ọgbọ ọsọ a na-agbadebe ruo mgbe ihe na-achụ achụ debere ya. N'ime Chineke bụ ebe mgbadebe ọsọ m, ọkwa n'ime ka ekpuchi were ndụ m ruo mgbe ebighị ebi. Hallelujah.
A sị n'ime Chineke ka igwe ka eso
nwanne m kedụ ebe zobere nke
gị? Jizọs nwanne m
ga-ezoro ndụ m. Ana m ajụ, ke nke ị nọ
na ga-ezoro ndụ m.
Ka ebe izobere ndụ gị, ka ihe ị ga-eche.